lele ngikupho makhelwa ngimone ngidunusela noma ngazonda makhelwa analiqala wanoba isiko noma ngazonda makhelwa analiqala wanoba isiko wano
Yeah, man, I know what it's like.